seasons as we mend. Wait, hello, man, now, seasons as we mend. Wait, hello, man, now, seasons as we mend. Wait, hello, man, now, seasons as we mend. Salwa sam love mami nawe, isizwa ngijabule. Love wami jalo mami nawe, isizwa ngijabule. Wena umuntu kuzwe inhliziyo, wena umuntu owaziswa imizwa yami. Wena umuntu kuzwe inhliziyo, wena umuntu owaziswa imizwa yami. Weka lumani nawe, seasons as we mend. Siloku ngathandana nawe, inhliziyo yami ihlala ijabule. Siloku ngathandana nawe, inhliziyo yami ihlala ijabule. Siloku ngathandana nawe, inhliziyo yami ihlala ijabule. Siloku ngathandana nawe, inhliziyo yami ihlala ijabule.
Oh, mama,
sit down.